chair. The hustler. K-Ruff. Eyo Banjo. Yes, wenze mzanga. Hapa vina sira. Munga kero ndu ekskuli ine vina sira. Oke mpapati lesh. Gano ndiwe tasira. Yes, embe wenze konga nilungu tasira. Una my new friends. Enda soche kwa sira. Nowadays na muntu sinima papatira. Sindi unani pala. Waenzi papatira. What more love nowadays is even papatila. You a fake friend. Zona. Ask each and the brother Zaku was that in no fake friend. Mfuzi, Zaku was that in. I'm in no fake friend. Gasai money mwe wa shitambala. Nivela nga Tupac. Kumut na shitambala. I'm a public figure. Gasai money mwe wa shitambala. My flow is always hot. Ya wali zili chumbala. Vani diaka. Symphony kano shota na pali waja. Kozi waja. Lisati na lenga wafike paja. Manje waja. After wapisha wafika paja. Waiva rangasi. Lisati na lenga wafike paja. Alan town. Nipeza pa Simpson. Shilling inava mwewa. Whenever Simpson. Vintu vina mayopo. Chita nkuvela. Konzono wabani mbono. Dita video kuchubuli. Ben and Sony. But anyway, I've gone for this shit. Hassan to make it, so go make for this shit. Nimbona zonu nye nyenga babe, nale mo chita shi. Gaven chita viku wa wawesu mkala shi. The Hassan, get rough.
I love this beat. Oh, Bang made it.